matata, body matata mbaya. Yeah, bwana mdogo menikamata, unanicheza kama karakta. Yeah, tulikutana kule Cape Cape Town, paka Accra Town, downtown. Yeah, eti unasifa za kudanga na mengu anasema sijaona. Wivu umewaingia, Mungu kanionyesha ishara. Ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wivu umewaingia, Mungu kanionyesha ishara. Ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wakiniona wananiita
Mwamdogo,
bwana mdogo,
Mwamdogo.
Hawajui ninachofanya mi
Mwamdogo,
bwana mdogo,
Mwamdogo.
Nikitemo na shiba
Mwamdogo,
bwana mdogo,
Mwamdogo.
Kilimanjaro na panda mi
Mwamdogo,
bado bwana mdogo,
Mwamdogo.
These people no go let me vex, make a boss gone. For my baby girl, I no go calm down. This is real loving, man, no be just fun. So Mr. Hater, man, met a just shine. Sweet lover, you got a text from your lover, man. He won't caress ya. See you later, under red dress. Bedroom bully girl, me wanna dress ya. Yeah, them a link, but me not send them. Anybody hating, I'll unfriend them. Make we use this loving girl, offend them. If them no send us, we no send them. Baby, girl, just run to me now. I'm a lover, you give it to me now. I'll keep up at the ranking, you know.
Wakiniona unanita
Mwamdogo,
bwana mdogo,
Mwamdogo.
Hawajui ninachofanya mi
Mwamdogo,
bwana mdogo,
Mwamdogo.
Nikitemo na shiba
Mwamdogo,
bwana mdogo,
Mwamdogo.
Kilimanjaro na panda mi
Mwamdogo,
bado bwana mdogo,
Mwamdogo.
Waisa.
Mungu kanionyesha ishara. Ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wivu umewaingia, Mungu kanionyesha ishara. Ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wakiniona wananiita
Mwamdogo,
bwana mdogo,
Mwamdogo.
Hawajui ninachofanya mi
Mwamdogo,
bwana mdogo,
Mwamdogo.
Nikitemo na shiba
Mwamdogo,
bwana mdogo,
Mwamdogo.
Kilimanjaro na panda mi
Mwamdogo,
bado bwana mdogo,
Mwamdogo.